It's cannibals. Nagonga shoti wetembeza kitu. Michezo noti kwangu sio issue. Moyo safi wenye chuki na bifu. Ni mwenye slogan ya kuamini ipo siku. Utami na celebrate. Unapubana ndo na penetrate. Sipitendi hata kama ukijeles. Shetani begani na jana shusha blessing. Hashtag tusifatiliane. Hashtag usifosi tufanane. Hashtag maisha mvilo na vyoishi. Hashtag kupate na teka wanga swana bana. Wakipita boda si tunapita gachocho tunatoboa. Wanafosi kufanana. Wanajikuta wametoa boko na macho anavyo kudua. Sio tena tenge, tenge, mambo yote yente. Jana bless kila kitu kipo yente, yente, yente. Sio tena tenge, jana bless kila kitu kipo yente. Nasikia kelele na miruzi ya kunitoa kwenye reli. Na mshukuru mpaji Mungu bado hajapanga ni feri. Na usikiwa njama zinafumuka. So kizazi chalana, zama za kujuta. Lafu ishakaa kwenye place na yopaswa na chotaka. Ni kufuata kile kitu wa inataka. Tauki nilipa ndo na kesha. Hakuna nacho waze zaidi ya pepa. Oh oh. Hashtag tusifatiliane. Hashtag usifosi tufanane. Hashtag maisha mvilo na vyoishi. Hashtag kupate na teka wanga swana bana. Wakipita boda si tunapita gachocho tunatoboa. Wanafosi kufanana. Wanajikuta wametoa boko na macho anavyo kudua. Sio tena tenge, tenge, mambo yote yente. Jana bless kila kitu kipo yente, yente, yente. Sio tena tenge, jana bless kila kitu kipo yente.
Take five now. Take five now. Take five now. Take five now. Take five now.